Dachimsafi.com.
Kwani meweka nini minaipenda?
Kwani meweka nini minaipenda?
Kwani meweka nini minaitaka yo?
Kwani meweka nini minaitaka?
Pacheko Mirundo.
We kwani meweka nini minaipenda?
Kwani meweka nini minaipenda?
Kwani meweka nini minaitaka yo?
Kwani meweka nini minaitaka yo?
Pochi, pochi. Mina angalia pochi, si angali chesti na yo pochi wena noti. Pochi, pochi. Mina angalia pochi, si angali sura na yo pochi wena noti. Don't touch me, unanchafua, this kama mimi wesnunua. Don't touch me, unanchafua, mina penda pesa spende kifua. Basi nipe pesa maua peleke nyuki. Nipe pesa kadi peleka kliniki. Basi nipe pesa maneno peleka jahazi. Nipe pesa mabao kwa kemsimbazi na sema. Don't touch me, unanchafua, please kama mimi wa kudumiwa. Don't touch me, unanchafua, please kama mimi wa kugaramiwa. Naoko, tajire na mwaga noti minaokota. Naoko, tajire na mwaga pesa minaokota. Kwani meweka nini minaipenda?
Kwani meweka nini minaipenda?
Kwani meweka nini minaitaka yo?
Kwani meweka nini minaitaka yo?
We kwani meweka nini minaipenda?
Kwani meweka nini minaipenda?
Kwani meweka nini minaitaka yo?
Kwani meweka nini minaitaka yo?
Pochi, pochi, minangalia pochi. Si angali chesti na yo pochi wena noti. Pochi, pochi, minangalia pochi. Si angali sura na yo pochi wena noti. Pochi kwe kama bonye uwa use. Pochi kwe kama boxi uwa use la bwana. Pochi kwe kama bonye uwa use. Pochi kwe kama boxi uwa use la bwana. Blandi, no, apa, pochi. Sura, no, apa, noti. Swaga, no, apa, pochi. Chest, no, apa, noti. Naoko, tajire na mwaga noti minaokota. Naoko, tajire na mwaga pesa minaokota.
Unaela we, utajiju. We namba unaupiga kwa mima ipatikani. Unadola we, utajiju. We kama unaela, utamwata kupa nani.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.